anaitwa Manengo, atari mtu huyu maniga Tereza. Wanarudi nyuma tunenda mbele, ukwapi mwamba kaskazini, mwambieni anipe michele.
Kwenye ufungu wa moyo wangu mini rap city, kamwambie King Kiba nimekuja King Kiki.
Si tunajali muda, tafadhali mkubwa, tunika pazia jua kali uba. Kuna wanangu chuo kikuu awani somi, mimi nimezaliwa ziwani, siwezi rap utoni. Nipe tofauti kati ya copy na pasty, shelf na chesty, vest na vesti. Kati ya mimi na wasichana hatuja wai kwa chana, sema kwa kuwa sina pesa tuliacha kutafutana.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Iwaligoka watabiri wakakesha minipote, I'm on my way.
Nakumbuka nilikuwa mdogo afbonge la kichwa, sigara bwege na likokia tambele ya teacher. Atupokea ushauri wa motivational speaker, things are change, usishange masanja kuwa preacher. Napenda bebe zila so lazima kila demu nimle, na ndo maana nishalala na mbalulu mzungu wa nne. Afu nikamka poa tu kesho yake saa nne, blue monday after breakfast ukabon paka jumane. Mademu wa mjini hawana system, watakufanya poor innocent victim. Tulipotoka mtani tuko na big dream, afu nshamua sichani sana na mwachia Lil Green.
They are challenging the system, they are forgetting we beat him. We genius family, we big dream. Basasa naitaka number for mainstream.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Si waligoka watabiri wakakesha minipote,
I'm on my way. Narudi nyumbani,
I'm on my way.
Mami eti rande,
I'm on my way.
Narudi nyumbani,
I'm on my way.
Dar es Salaam awa ni sumbui magei, kwenye kusaka saka pay, tumepanda panda bay. Anajua mwanangu mtendro tulienda chaka na nei.
Sinafasi ya tuchezei, tukipata tupotei.
Kilometa bana boy, kwenye mood ya wanitoy. Kambia jeshi konde boy, kwa vicheche siko joy.
Take five now.